Kia ora anō, e ngā kaipānui, e ngā kaiwhakarongo. Ke te mōhio te katoa o te ao Māori, i mate a te whare hui a Milroy i tērā wiki. I tēnei uiuinga, ka kōrero a Eruera Morgan ki a Timothy Karitu mōna. Whai muri i te kupu maimai aroha a Eruera, ka whakaputa a Timothy i ōna whakaaro mō tōna hoa kua riro atu ki te pō. Tuatahi, i ai ki a Timothy, ahakoa te tangi o te ngākau, kua tau kē te mauri o ōna hoa nā te mea, kua mutu te mamae ki aia i tōna māui i tangaroa. I pātai a Eruera mō tētahi tino āhotanga i ū ki tō Timothy ngākau mō wharehuia. Ā, ka kōrerua Timothy mō te ngākau whakaiti o tōna hoa. Ki aia, e ngākau āwhina, e ngākau tautoko, e ngākau whakahau ona. Ki a rātou e kai ngākau ana ki te reo Māori, ki ngā tikanga Māori hoki. I whiria Timothy ki tā Pānia Papa kōrero. Ko wharehuia te kāmura o te whare o te whakaiti. I rima tekau ki ngā tau i mahi tahi a Timothy arawa ko wharehuia, i te whare wānanga o Waikato, i te Tauriwhiri, i te puari matua o te koha reo, i te panekiritanga hoki. Ahakoa te whiu o ngā kupu tēnā ki tēnā, ka nui hoki te tautoko, a tēnā ki tēnā i ngā tau kua hipa. O tira, i ai ki a Timothy, ahakoa te tangi o te ngākau, e waimari e te ao Māori i te reo ngā hau, e kōrero ana i te reo Māori, e ū ana ki ngā tikanga Māori, e kawe ana i te reo Māori, ki ngā reanga e heke mai nei. Ki āia, ahakoa te mate tētē kura, ka ara tētē kura ā, ka mihia e ia te reanga o Eruera mā. I ai ki āia, i tō rātou reanga, kua whakatinana tia ngā wawata o wharehuia, ā, ko rātou ngā hua o a wharehuia mahi.